This double super panda. Then your studio is gonna run pizzas come a kawaida. I got production trending.
Mamu, ele yako huni mwili moyo wangu. Usha udaka misi amini macho yangu. Nayo ona kweli sirili macho fungua. Wanipenda mie ama tena nani moyo chagua. Of course mie tena generali. Umechaza penzi asali kuliko hata zari. Tumetoka mbali tuenda kakujulikani.
Vipi baby, baby leo unamini. Famu ulikirikuwa huto na chamini. City lady, lady sky is on mimi. Zimechaza vicheche ndipo zitu ndimi. Nimetenga inafasi ini kumbie mama. Sina time na zobazi zizo na shida bana. Nivurumshie penzi ndani kwenda kumbrama. Yushantua kwenye resi ya wasipa kwa ndama. Nibu kumbuka, kumbuka mama. Yeah. Penzi letu tamu sana. Yeah. Ebu kumbuka, kumbuka mama. Yeah. Penzi letu tamu sana. Yeah.
Sini tange
nasema mama iza. Nasema
vichache
nachoma bana iza. Nachoma
sini tange
nasema mama iza. Nasema
vichache
nachoma bana iza. Nachoma jirani wanayo mengi
hao hao
walikosa ndimi za ukweli
hao hao
nia yao kutugonga sisi
hao hao
wako bado ninalo penzi
penda muma be my usingoje mahaya joni shike ve my moyo utazimaya mate na yate my yako yanipa haya chanda chako che my penda kiva haya
ona mami. Wewe haki yangu natetea. Sina mani sababu kwako bado nasogea. Wewe wami usone haya kunipokea. Huo utamu yeah. Yeah yeah yeah.
Ndika kama mwezi jua na nyota pia. Keki ulivo chaza ulezi hapo nilipofia. Nikiwa na esa haresti mpenzi kujirudia. Ebu njoni kupesensi ujue we malikia. Ebu kumuka, kumuka mama, yeah. Penzi letu, damu sana, yeah. Ebu kumuka, kumuka mama, yeah. Penzi letu, damu sana, yeah.
Sini tange,
nasema mama iza. Nasema,
vichache,
nachoma bana iza. Nachoma,
sini tange,
nasema mama iza. Nasema,
vichache,
nachoma bana iza. Wacha waseme, ao
mpangwe sidi kuwa mngaro.
Nazo wembe, zao
strategywe sumu kwao.
Wacha waseme, ao
mpangwe sidi kuwa mngaro.
Nazo wembe, zao
strategywe sumu kwao.
Hey, hey, girl, mama
imekamni kutuze.
Moyo na ujal, sana
akimamsi chibie.
Hey, hey, girl, mama
imekamni kutuze.
Moyo na ujal, sana
akimamsi.
Ona hao, wanataka nini nambie. Mami hao, wanafata nini nambie. Aki unachagurufa, vipi chandondoka. Aunavyo katanguma namna hii. Uwafa baby, uwafa baby, uwafa baby.
Okay baby, beba siva zote. Tinda baby, umoyo wote. Wako baby, beba siva zote. Tinda baby, umoyo wote. Wako baby.